Kelendo.com.
Au Kelendo.com.
Cheo gadin ndoniye wali gataka sugubala cheo gadin ndoniye keme keme tabola cheo gadin ndoniye wali gataka patruila cheo gadin ndoniye halifufuni bola cheo gadin ndoniye najini kura katimi wa gadin ndoniye najini kura katimi kulenga kumatoye ninayita tafushini nono nyewere toye najini kura bombe
Katimi, na katimi noye, bara muso katimi.